Dr. Pinan.
Soldier, haga naga naga soldier. Soldier, kisa haye soldier.
Makubira pani wanga, makubira tia wanga, mwoye yoye, nizamu sike kwanga.
Kukeza kukeza,
mituna metu kule na kushu wa diru.
Kukeza kukeza,
mituna metu kule na kushu wa diru.
Kukeza kukeza,
mituna metu kule na kushu wa diru.
Kukeza kukeza,
mituna metu kule na kushu wa diru.
Yeze kali faka naga nacho kufa mo Uganda. Naka naka imba natinde semo Uganda. Kulira chengu gamba. Vizibu vienzi vietu visanga. Ngirijo visanga, siwe misanga. Tenuri wa visanga, nawe sibu visanga. Oh, challenge tu zisanga. Zitu suto mlamu kukupanga. Chopola bate wekumbanga. Kwe kumbu sanga ya kwe kumba. Kwe kumba linayo kwe kumba. Kwe kumba linayo kwe kumba. Kwe kumba linayo kwe kumba.
Kwa wewe na mwensi.
Uli omu ya ni ya gadanyo. Mwene kubisa nisabiensi. Nembele yensi mnigira wansi. Uli omu embele mnigira wansi. As you can see.
Kukeza kukukeza.
Mituna metu kore na kushu wa diru.
Kukeza kukukeza.
Mituna metu kore na kushu wa diru.
Life is what make it, kings are.
Hustle for your money.
Tell it to the, tell it to the baby. Aganaga.
But I have my money.
Life is what make it, kings are.
Hustle for your money.
Tell it to the, money. Tell it to the baby.
Money.
Aganaga.
Dasa, dasa quit from there. Dasa, dasa, dasa with my jababira. Dasa.
I'm going to go to the house.